Edwin wa Buganda Charles Peter Mayiga awabudde abakyala n'abawala obutatya kugamba ku baami okusooka okwekebeza nga tebanna bakwetaba mu bikolwa eby'omukwano, ategeezezza nti abakyala okwetiirira nakyo kiviiriddeko mukenenyi okusaasaana. Katikkiro okwogera bino asinzidde ku mbuga y'Obwakabaka enkulu Bulange Mmengo bw'abadde ayogerako eri abakulira kampuni n'ebitongole eby'enjawulo nga bano bakiise embuga ne bagula emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka egigenda okuddukibwa ku Sande eno.
Abawala mu bagambe bimukola nabo naddala abatoko nti beera omusajja mugambe ye abaffe oyo omusajja yakugulidde igundi akawoowo y'asoose okugulira akawoowo, lwaki olowooza nti ensi ejja kukugwira omusajja bona omugamba tugende batukebeze? N'olwekyo tubeere bagezi, tuwone okufa, tukole amakampuni gakule ng'abantu balamu. Abalwadde bonna ne leero tebaakoze, twekebeze, tunywe eddagala nga tuli balwadde. Abafumbo nganze mubebe ensigwa, abafumbo mubebe ensigwa, kiki ekibawujja ekyo?
Katikkiro ategeezezza nti olutalo olw'okulwanyisa mukenenya buli muntu asaanye okulwenyigiramu wabula mu ngeri ey'enjawulo, asabye abaami okubeera abasaale okukulemberamu olutalo olwo.